Adama e Awa goofi Allah e nder ngesa Eden, Allah riwiɓe e yeeso makko. Allah ko ceeni ɗo, o wawata wondude yimɓe bakkitinoɓe. Allah seerani yidde Adama e Awa e ɓiɓɓe mum e taaniraaɓe mum, hade Allah riwde ɓe yeeso makko. O wiɓe ma o neldu dandowo e les leydi, hade dandowo arde. Allah yamri yo yimɓe mbat sadakeji mala timmuka mbele bakkatuji maɓɓe ne yaafe. Allah siftiri aadi makko e Adama e Awa. Allah yafotano gorko e debbo maɗannoɓe bakkatuji. Allah jaɓatano hay hunde so wana sababunde Yesu, ɓi Allah kannonɗo arde yeeso makko. E nder bibal Yesu noddira mbote Allah, kannonɗo mayde bela omo wana sadaket neɗɗo fof e les leydi.